This is an MUT Radio podcast.
On the background, drop DJ and DJ Subs, Betsy Ndawonye. Okay, I want to know more about this song. But on the studio, we are going to have an interview with a South African musician, a producer, and DJ who has been making significant waves in the Afro House music scene. I am talking about Usiphelele Mhlongo, well known as Drop DJ. Welcome to MUT. Top 30, how are you doing, Siphelele? I'm good. Well, I have to, but now we're right, good, tororo. Yeah. We have to. Exactly. Worst part, uma usebenza ngabantu, entertain abantu all the time, kumele uhlezi ugood, noma kunzima kangakanani, but you have to be good, especially bozo maphambi kwabo.
Yes. Noma kathiwa kunjani, but kumele uhlezi njalo ubanika smile esiyi-1.
Exactly.
Uneface eyi-1 ngaso sonke isikhathi.
Yayibo leyo nto leyo.
Ngabo vele abantu.
Yeah. Tell us who is Drop DJ. Mina sengike kubize ngosiphelele ke ngagagula ke igama lakho. So tell us who's Phelele or Drop DJ.
Igama lami nguSiphelele ngwakaMhlongo. DJ in nickname yami. So ngiyazi abantu abaningi bahleze beyibuza ngokuthi hey, kamile kanje na drop kanjani akuchazi. So abantu banenye iminingi yalo yabo, kanti mina ngikwenye iminingi yalo. So bathi mina ngumuntu obenecondi like yabo. So saqhubeka lapho ukuthi ke vele kubuye ukuthi
okay,
yeah. So hayi le ndaba ecabangayo.
By the way, my next question I was about to ask you, Gutsi, Lil Kamel is a club DJ, Lil Kamel Anjan, but you already mentioned Gutsi. Lil Kamel Anjan. Wait, before we continue with the interview, so we tell you, Kamalako, but see, Wawnik owns someone. So should you own a moon on his back? Back as a joke. Woman take trailer about it and I directly would say, Lalela lang, petelo, I mean.
No mangin ja, logo tonji, guagbuye, gube corner, locals, peramelis puye.
Yeah.
Sanding in Lily Rides.
Yeah. But walk us with a manch.
Yeah. Ganga parrots, but.
Yeah.
Gatin. It is your inan go tinde.
Oh, yeah. Namanjik Sanjal.
Yeah, Namanjik Sanjal. What a pelamanji, to say a coolie.
Yeah, suban and nanging tail.
A boning in Ninja, go to Pilaranja, Nigels into Les Eanjan.
All right, see, Upuma Efra head.
Yes.
Well, I just want to know, good see, what's handalum music, Kaliranjan, Upuma Lego Fra head?
I would handalum music in a calling some money since a primary.
Mm-hmm.
Even when I'm gangas and the thing will make a record, calling doctor, I eat. Yes, but gang was, but who's going to Aranja and isn't gangas. So, Gogwam, Yakola Magic Seni, abo into my wifis, we coolum. Sanga Cola, Gondolo, which but into Uma we coolum, Umlomia Dal. Understand?
Yeah.
So, ekufiseni kwami nokukhulumeni kwami lezinto lezi, then njengamanje ngiyibone sengikhona ukuthi wow, no, umusic kahle njengoba ngangiwufisa ukuthi no, ngiyafisa ukwenza umusic, ngiyafisa ukucreate, ukwenza uproducer, ngiwenze lento yama beats nan. So since ngisese primary ngisemncane, then ngaqala lapho uthando lo music ngalendlela yokuthi ekhaya music, bakhona abadala basekhaya, then abathanda ke ngokwehluka kwe music, then khona ke uba omncane wami ke kuyena ke wayehlezi enawo wonke umusic, abo DJ Cleo banibani yabo. So back then abo fresh yabo. So nathi sima silalela nathi imsakazo yabona ukuthi hey, osibu bakhona ba trend ngalezo ikhatlezo bahlukanisa onyaka. Then ke kwa move ayazi wafika kutheni ke nathi ke manje ke sikhule esiqaleke manje ke simotivate o big nazo professor. so baningi most ikenge quiet because qale lapho ukuthi ngiqale lapho mina ukuthi ngingene kakhulu toward indie music because ngiqale ngokubukela into yekwaito then ke ngamuva ke mina ngazongena ke ekule Afro House then sengikhulile sino I know genres of variety kuyona
mina yeah
my piano no yeah it's fine but no mina ngizoba comfortable la
yeah well kahle vele wakuphoqa during that time ukuthena ube exposed kwikwaito because ubona music wawudumile ngaleso sikhathi lesiyana even though yayikhona iAfro House ayekhona amanye alokhu njani ama genres of music but ikwaito was the thing back then
yeah I know I got kushwa kakhulu
even ogqom
babe ngakabi nalonto leyo into zethu lesinamanje abantu abasibiza ngama 2K lokhu okufika manje
yes
yeah nje back then nje sikhule ngayi kwaito kakhulu
okay tell us so you mentioned ukuthi umusic into oyithande usamncane so now on 2019 uhambile wayosebenza you worked for inkampani Tizen as a sound fixer tell us leyo experience leyo iholele iyona iholele kutheni ugcine usube u DJ ovelele like this ithini into
okay ngizoqala 2019 ya ngihlangane nomunye ubhuti
yeah
bambiza u DJ Siyaro yeah is a DJ bekana company edilang with indaba ze sound into zema events nje actually
yes
so ngaqala lapho ke kusondelana kwami naye ngajolana neequipment ngiyibona iequipment hlezi seduze kwami close to me
yenge
ilapho kwaqala khona ke indaba ka DJ Droplets ukuthi no sengiyamuva manje ngiya ku DJing
oh yes
so izinto ebese ngihlala nazo full time then ke equipment ngaqala ngarehazer up until ke ngize ngibe right ke then ke ngaqala lapho ukwenza lokhu zana ukuthi no sengenza DJing manje yes production ngiyayenza but let me angifake okunye ngaphezulu ngikagcina ngokwe production kuphela then ukuze ngikwazi ukuthi ngifike kwala ekhaya
exactly shoots kahle ikhulisile lento le
yeah no ingikhulisile kakhulu ngifuna uqamba manje
okay well kuba nenkinga when it comes to abazali or abasikhulisile ngabe uaunt noma ugogo noma umkhulu yabo nje when it comes to those people kuba nenkinga especially for us who are in the entertainment industry so tell us how was the family when you started doing music kutsubatshena ukuthi well obviously waqala ngokutshontsha if bekunjalo like uqala kwakho ukwenza music how was the family yayithini and banjani manje
ngikukhole ukuthi mina I think I was doing grade 5 class teacher ngangini exercise imagine ngasase exercise lesikole
yes
ngathi ngcreate ingoma ngabhala ngabhala laphana ngabhala laphana ngabhala lapha so yena babelithola le exercise bona babuka as if mina beyade ngibhala incwadi futhi ngibhalela someone
Oh wow.
Kati mina wathi ngikompoza mina laphana ngiyazama ngihlanganisa la ngiyakompoza so balithumela ekhaya kudaba sengisholo ukuthi kufike ekhaya ukuthi mina ngenza music balithumela ekhaya kudaba ukuthi hey lona mncane but sesithola izinto ekanje umsebenzi
wesikole
then ke waqala pho ekhaya ukuthi khuluma ke ubhalela bani kanjani then bangithi hayi mina bengizama ukwenza ingoma athi ngoma hlangana nabo manje wona lezo zinto lezo wena so kwahamba isikhathi kabazali uyabaza abantu abadala bay understand
yeah.
But ndangaba nelakho ukuthi kwaba khona ubaba omdala then okwaba uyena umuntu owakhona ukuthi no uya understand music but no chance then me uzo supporta dikazo supporta ngakhona then yeah behlake laba abanye ke then to hi lezi zinto zakhe lezi zokhamba lezi
yeah
ngeke zekwazi ukufocusa nani yes angifuni ukuqamba manga vele focus yaluzeka eschool and
party yeah
sabuye sathi ukuqiniswa ke speed kancane
shout out to abazali
let me hold on ngapha cause la kuthiwa lokho akubaliki but inhliziyo uyayazi
yeah ifuna lokho ikufunayo
yes bese xa sifika esikoleni sezela ukuningi nje but nje abazali bona abayizwisanga kahle saqala but njengamanje sekuyibona sebe sebesinika kakhulu support.
Well, phela manje sikhona namasenti angenayo, so they have to.
Yes, so my babo and I was, oh, wow, hey, lento yini.
Kuyaphileka.
Manje sathiwa, hayi, lento yini le.
Yeah.
Khamba njalo, nani nani, hayi, but ke, kuyaphileka.
Yeah. So, since you started this journey, how's the journey so far? Ama challenges kulo music industry ithini into?
Yeah, hey, ama challenges akhona. Kahle kahle nje uma sikhuluma iqiniso, ngathini nje kubantu mina abangangathi mhlamba basafisa ukwengena kwi-industry. One, kubalekile ukuthi ufunde.
Mhm.
Na abanye abantu kufunda isikole mhlambe bakuthatha ngokuthi ubhekana nothisha kuphela, but
izinto
sokuba ifunda like understand isimo esikhona, lokho kumele uqala kusesikoleni.
Yes.
Ukuthi okay, kunama situation okungamele uacte ngezinye indlela, kunezimo kumele uzamukele nje as general ukuthi lokho kukanje empilweni.
Yeah.
Uyabo. So lokho kusuke kuyi part of ukuthi ekufundeni kwakho kwesikole.
Mm-hmm.
So ama challenges akhona kakhulu.
Yeah.
One lento le esiyenza idinga imali. Ingayikhiphi, ingayifaki kodwa imali yona.
Eh,
you understand?
Yeah.
So ifuna imali eningi. Ngale ndlela leyo ukuthi nawe uma ungaphanti eceleni kuhlanganisa amasento
ukuthi
upush into yakho. Obviously vele angeke izibonakala into yenzayo.
Exactly.
So manje ugcina nawe sewuphelelwa nawe i-moral yokusebenza, and kube sengathi abanye abantu umsebenzi wakho abawubona just because akwenziki lokho kumele ngabe baya kubona. So kwakhulukazi nama challenges ezimali ayedala ingcindezi kulento
esiyenzayo.
Amanye ama challenges bafithi music kuthatha isikhathi ukuthi kwenze imali.
Yeah.
So siyawenza ngothando. Kodwa siwenzela ukuthi ngelinye ilanga.
Yeah, ukuthi uvune actually uyatshala kahle ukuthi
ukuthi ngelinye ilanga ngovuna.
Uzovuna.
Yabo. So manje abanye abantu bawenza ukuthi no, hey, mhlambe kuzobotholakala imali because abanye abantu babona abanye ama artists aphila impilo enjani, impilo enhle enjani enjani. Obviously which nabo bayisebenzele and ba investa a lot kuyona.
Yeah.
Yeah. So nje ama challenges amaningi nje kuphathelwe indaba zezimali, nanokuthi ke ukubuild connection akusiyona into elula.
Exactly.
So kumele uthole bani owazi usibani bani ukuze kuse kusibani bani nosibani bani naye kudluliselwe kusibani bani. So ukurespect abantu kubalekile kakhulu
cool, because
yonanto edala ukuthi nomunye umuntu oseceleni ethi awu loya mfana loya or loya sisi loyana singamzama ngo 1 no 2 no 3 then izinto yakhe igcinile phambili.
Nice one. So ushilo ukuthi when you're in grade 5 so wabhala. So I'm just curious. Yayithini into wayibhalela baya? Well, no, singabi deep kuyona because of time, just summarize as good say na wawukhuluma ngani le wawukhuluma ngayo kwakuthanto kwawoshela intombi ayitsini into
uyazi phela engeke izifike kubazali uma kuthiwa kwakuye enyini kwakukhulunywa ngothando phela yazaba uthisha ukuthi nango omunye umfana omncane yangaka engabe ufocus ekufundeni ni busy ubhekana neintombi incwadi ngothando.
Yeah.
And phela lento uma ibhaliwe ayikho into ezo
ilukhuluma ngayo ukuthi
nje le nto ibhaliwe ngifike mina kubhaliwe la.
Yeah.
Isiphathi ke emse
school. Yeah. Okay, I'm asking lokho ngenxa yokuthi you just released a song, you know, nayo ingathi khuluma ngothando. So that's why I fisukazi ukuthi kahle shothi lento yakho iyaqala umncane ukuthi umusic kwakho ukukhuluma ngothando. So tell us about this song Undawonye and who you featured kule ngoma lena.
Undawonye ngisebenzile no DJ Sabza, ngasebenza no Melo Soul, kwase kuba i vocalist ke uLeo Music. So ingoma yesikhuluma ngothando. I don't know lie.
Yeah.
Njengoba nawusho ukuthi suthi lento lebesu kwadala. Yabo.
Yeah.
So undawonye usimple nje uchaza ukuthi abantu ebebe engisho ngathi abebehlehlelene but ekugcineni bengaba ndawonye. So understand omunye umuntu nomuntu understand umuntu ophilisana naye kubalulekile.
So when you write the songs ingoma esuke zibhekene nawe noma izinto oyibonayo zenzakala nje emhlabeni?
Izinto ezisuke ezenzakala yiso kunike yabhekana but phela suke singeke phela sa yabo ezinye zezinto abanye abantu bazenza vele ngoba isuke enhlizweni
yeah
yis abanye izinto ezisuke ezenzakala ngoba nakho kubonakala so mina ngisuke ngibuka mina izinto ezenzakalayo kakhulu emhlabeni uthi oh no kwenzakala 1 no 2 no 3 so I think kulokhu ngakhona ukuthi relate ukuthi ingoma yami ikhona ukuthi beyithanda because awanje ukuthi abantu besifazane uyazi bahlezi becomplaina njalo ngothando.
Yeah.
So manje ingoma kubona ekhuluma ngothando iyahlala enhlizweni. So bayayinika isikhatsi sayo. More than ingoma azokhuluma ngezinye zezinto yes baye but ekugcineni ungagcina kwingoma ezothi hayi no yeah i rights then kuphele lapho but le nanga elinye ilanga sengaphinde ayidlale ngesimo sokuthi siyomvusela lezi yazinto lezi ezazenze yabo so into kanjalo
yeah it makes sense by the way usathi usho njalo ukuthi binga relate I thought usuyagonyula ukuyasitshena ukuthi kahle kahle this song you were well, we dedicated it for someone else
ngangisiza abanye bangibona besengiyini
Well by the way uthando is one of the things abantu manje abasebephila ngayo now akusayi nange gender but abantu besifazane wow yeah we so, can say good yeah
abahlukumezeka kakhulu abahlezi bithi bayahlukumeze
well yeah cuz bane lento le emqondweni wabo ukuthi bafuna ukuthandwa ngale ndlela le
singendlela ngendlela ehlukile so umuntu mayenza ngenyinto hayi kuthi
Can we expect any music single or projects anytime soon?
Yeah, ikhona projects engiphewayo with nayo futhi Sabza. Sabza ngisebenze kakhulu naye.
Okay.
Entweni eyiningi. So ikhona projects enye ekhona but ke sisayilungisa there and there cause nabo nayo Sabza naye ikhona projects akayenzayo.
Yeah.
Aseyirelizile so asifuna ukuphazamisa izinto eyiningi asifuna ukuphazamisa irelease yakhe.
Oh yes.
So we have to sinika isikhathi esinough
ukuthi abrite
naye. Siyaqhubeka ke sisebenzeke nathi because singabantu abasebenzisana.
Yeah. Yeah, you mentioned ukuthi ukhulelela ikwaito music. Well, when a music kwakukhona ngaleso sikhathi leso, obviously hip hop yayikhona during that time. So now izinto ziyashintsha and now ukhulile now sekukhona ama artists amasha angaphezulu kwakho. So I just want to know from you ukuthi who is your idol? Right now.
Hey baningi
just name 2 or 3
Shimza
oh one. Yes
in game so
well you are a DJ you have to
siyabona abantu okuyibona abaqhambisa kakhulu izinga lo izinga lama DJs or ama producers asenzani
yeah
abasha thando babe wabanya kweni level maningi abantu kakhulu even phela abanye angeke beze besho but baningi abantu abasizayo ababathathayo la bebase yabalazweni amanyamazwe nanani so I contribution yakhe yabona ama i contribution yabo inkulu kakhulu eSouth Africa especially kuma music lo we Afro house
nice one where do you okay who you want to collaborate with in the music industry uyasho nje inhliziyo yakho ukuthi okay ngiya collaborate nalaba and I'm grateful and umsebenzi uyahamba yonke lento leyo but if ngasebenza nalweyana nje
bawu two
just mention
Amifaku.
Wow.
Sack.
Yeah. Okay. Nice one. Okay. I oh best love. Okay.
No.
Well, you can tell with music quack it's just a good so yeah.
Yeah, ihamba kulento yabo
vele. Exactly.
Yeah.
Where do you see yourself in 5 years to come as a music in this music industry, as a musician in this music industry?
Oh. Yasinda ke le
but yeah
ake khumuntu ongayifisi ukuyibona esamwe ngento akayenza
exactly
isikhathi esithile yabo so uNkulunkulu nje mayisipha amandla sofisa nje ukuthi mhlambe siye somewhere.
Yeah.
Munde ito kekivela na ma flights.
Yeah.
Ya go US.
Mm.
Upi. Singa kini lemzanti pela, but swazi no uti sivela na wamanya mazwe.
Yeah.
To upina le sound yase Africa.
Mm, nice one. From your mouth to God's ears, kuzokwenzeka. So, tell us, if someone wants to get in touch with you, how can they find you?
Ngiyatholakala lapha on Instagram.
Yeah.
It's Droplet DJ underscore Sphelele.
Yeah.
Njalo futhi na ku Facebook, Droplet DJ underscore Sphelele.
Yeah.
Angusebenzisa uTwitter ufuna abantu abanenhliziyo ezinhle enhliziyo ezilukhulu.
Well, wow. You did mention ukuthi you have a conscience, so yeah.
This one, no. So from endaveni zama bookings or whoever ofisa ukuthi asebenze nathi, ngiyatholakala ku number 082.
Yeah.
817-5445-082-817-5445.
Okay. Before Ushiala, so okay. There is a famous question, Esiba Nayula. We MUT top 30. So ngiyakuthatha ngikubeka ku spotlight again njengamanje. So Droplet DJ, he is in a relationship noma cha. Ubamba matorho ithini into yakhe. Ngiyakuthatha ke manje ngiyakuqhatha. Nina bo DJ nginifake endleleni ke manje. Ithini into?
Thanks amncane.
Thank you so much. That was Droplet DJ. So any shout outs?
Shout out to Amachitami, engiphila nawo, shout out to my family, shout out to everyone, abasupportayo, special endaweni yangakithi, sibuye senze nama events from bayafika ngayo yonke indlela ukuthi besupport, so angeke ngize ngikwazi ukubakhohlwa ngaphandle.
Yeah,
angeke ngize ngikwazi ukubakhohlwa ngaphandle nabalalela umusic wethu, then siyabonga kakhulu, beqhubeke njalo besupport.
Oh wow. Nice one. Thank you so much for coming. Uhloniphe uzela emsazweni uzoba na interview nathi. Thank you so much na kukonke osifisela wona. Kwenzeke nje ukuba nawe ufisa ukuzibona somewhere in 5 years to come. Ufuna ukucollaborate namanye ama artists. Nongawa mentionanga but nje nalawo nje nama bookings uphinde futhi abe nawo ande abe maningi. Imali ingene.
Ingene.
Yeah.
Sizinwa indosibonga kakhulu. Sithembe sisazobuya la ekhaya.
Exactly, namkelekile ngezandla ezimhlophe phela la ekhaya sithanda umusic ohamba phambili kuphela. Oh, that was Droplet DJ. So
this is a MUT Radio podcast.